Oh yeah. Hey yeah. Oh yeah.
It's Marsha, the rhythm boy.
Kwano kuza kutenga ndeu sambe Ujite changu dizangu sreka ngati lambe Yo Baby kukuma umandive sangati chitambe hey, Mine katifwe hey, fa. Inende kubalalika nechi mbake Kweleza ni dokeri Mwana pretty Kweleza ni dokeri Mwana pretty Buri 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 yo bute Mwana pretty Kweleza ni dokiri Mwana pretty
Philip
Every day ni mango filangati Mchana Ugani hendi kilanga Nidi kude venuze Girl you blow my mind Kaka fufuze Silinga lowe Usa kuona Anuwe Dibela kwano kusa kutenga Usabi
Kudibu
Ujite changu dizangu sreka ngati lambe Yo Baby kukuma umandive sangati chitambe
hey, Mine katifwe hey, fa.
Inende kubalalika nechi mbake
Kweleza ni dokeri Mwana pretty Kweleza ni dokeri Mwana pretty Buri 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 yo bute Mwana pretty Kweleza ni dokeri Mwana pretty
Wanditesa maplani Uma kwa nanga tukitukiti Muti mama nga mame Mama lizamo kapasiti Sechita somakani Kuopoka kuyasi ndi una ntiti Kakweleza mishani Nipango filanga timpuna matiki
Ayo dono
Nibela kwa nangu zangu nenga Ujina zangu ni zangu sweka
Yemeni
Baby kukuma umani besa
Mine katifwe hey, fa. Inende kubalalika nechi mbake Kweleza ni dokiri Mwana pretty Kweleza ni dokiri